Paalamenti eragidde Minisitule y'ebyenguudo n'ebyentambula okwongera okusembereza disitulikiti obuweereza obw'okukanika ebyuma ebikola enguudo zikolebwe mu budde awatali kwekwasa nsonga yonna. Kidiridde okukizuula nti mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ensimbi ezaagerekeddwa okuddaabiriza enguudo ntono nga bino birabikiddemu alipoota eyanjuddwa amyuka ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyokuzimba Tone Awanyi. Abaka balaze obwennyamivu nti enguudo ezisinga ziri mu mbeera mbi olw'okuba entegeka ey'okuddaabiriza ebyuma ebikola enguudo nzibu. Ebifo ebiddaabirizibwa biri wala. Sipiika wa Paalamenti Anita Among agamba nti disitulikiti ziri wala nnyo n'ebifo awaddaabirizibwa ebyuma ebikola enguudo n'anokolayo eziri mu kitundu kya Rwenzori n'obugwanjuba bw'eggwanga ng'ekyazo kiri mbalala ate ng'ebuvanjuba ebyuma byonna ebikola enguudo bisanikirwa Bugembe mu disitulikiti y'Ejjinja yokka. Sipiika Among bino abitegeeza ababaka mu lutuula lwa Paalamenti leero akakiiko ka Paalamenti ak'ebyokuzimba bwe kabadde kanja embalirira eri mu mbaga ya Ministry eyebyenguudo n'ebyentambula.